Sag Beat Record.
Hey, yo, T9. 003.
Oh, na 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 na. Amor te amo, Sauti Nightingale piano, amore africano, mi amor, can you give me some? Unavochekecha, unavyokatika, unaniteka mie, na nimetekeka, ulivyorembeka unafanya ni kuangalie. Moyo nimekweka, utoweweseka, sitotaka ulie mama. Wanakereka, wakikonga pesa, wakanyagie. Amor te amo, Sauti Nightingale piano. Amore africano, mi amor, can you give me some? Malova, Maria Malova. Kweli umeniloga, na isi ya ngova, siyoke isi siki, mchezo ni hodari, kwenye begi hatari, milele nikonawe, awasoge imafisi. Maria mama usige nikana, mbele ni uniache, mimi ndo bwana bidii nafanya, chochote upate, tena ndo maana mimi nangangana, mapesa nipate. Tukawa une baba na mama, baraka tupate. O mama,
usie shaka nja kubeba kama mtoto. Wana tapa tapa, wana kesha kama popo. Deli kama tanasha ni kuamshe na kimoko. Na pendo nabe wachapa na kiri, so kingdo mkoko. Nja kushika ni kukande, kilegea ni kupande. Kama mti, inajopata mi, ni kurambe rambe kafisi. Usige selfie wakati, tunapiga piga makisi. Ondoa shaka, kia nanga mima konde alisi.
Amor te amo, Sauti Nightingale piano.
Amore africano,
mi amor,
can you give me some?
Malova, Maria Malova, kweli umeniloga, naisi yangova, siyoke isisiki, mchezo ni hodari, kwenye bedi hatari, milele niko nawe. Awasoge imafisi. Wendo nanifanya ni cheke, wendo nanifanya ni deke, wendo nanifanya ni cheke, iye ee. Wendo nanifanya ni cheke, wendo nanifanya ni deke, wendo nanifanya ni cheke, iye ee.